feeling the beat. This is my story. Ebintu by'omukwano nali nabivaako ng'obusimu bw'omukwano babukutula nga n'amasomo g'amazigana gakoowa. But when you came into my life, you changed the story. And now I'm completely drowning in your love. Ensonga za mtima, nkugabira mtima, nterekero mtima, my baby. Ensonga za mtima, nkugabira mtima, nterekero mtima, my baby. Nalyeyo mzikiza we wajja n'ekitangaala nonjakira my baby girl. Omutima gwange wagumiza ebyenkya byenkya byegweweka kwagala omukwano gwange gutonya edogo ly'omutima gwo kitufu likola. When you came into my life, you changed the story. Ensonga za mtima, nkugabira mtima, nterekero mtima, my baby. This is my story. Nterekero mtima.